EMU Records.
Zabit.
Nadia, na bahati tena.
Missy lover boy, in case you don't know. Si lover boy, oh no.
Missy lover girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu, unailemea.
Kasura pia, nako lipokea. Naona Mungu, kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Weni moto, weni moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Toka kwa jua njo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita CCM Chadema.
Yani humoto hausimi, na pa maneno ya ulimi. Nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi nkumbatie hadharani, unipea chumbani.
Weni moto, weni moto. Pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Nadia, pete yangu.
Ayelelelele,
pete yangu. Pete yangu.
Weni kama pete yangu.